Playboy.
LBB.
Mr. Temperature.
Nello Gofani.
Rock Pop Music.
Masiye Vakambe. People are there to talk. Ngaba wazakamba wazalema. Nasinza lema paliwe. We've come a long way.
Yes,
and Kukusi, I know where. I'll be with you back in far. Singa Kusi, you know. Wasi yehe wa gamu, wasi yehe wa nyozo, wasi yehe wazale mwewe. Muntu simzago, amenuma fupa. Ungaone luzi kukusekela we, kasi kumbali apa unyamela. Atuma muna wako uyo, misingwa sambela. Sama funaona mimi siketi, nishi atuwa kale tiketi. Pamene iyo iliboza. Masi ya sama une sama loza. Una niku kumno. Masi ya vakambe. People are there to talk. Ndaba wazakamba wazalema. Nasinza lema paliwe. We've come a long way. Kukusi ya nowhere.
Umuntu kana makambi. Ndachita ligreti nilimbi. Chiliko kubondi mwenebo. Alefi pangati ena ninebo. Alefu okuncha ya yaba pike. Ati konkonja ashe kufuaka. Kaji aledozo la zayanuma. Iya madamu imwe zayanuma. Nukupendo tulupia pariena. Nukumupanga blindiena. Sazi wakutineo ndine lebo. Elo eve ya mama ni kembo.
Wasiye vakambe. People are there to talk. Ndaba wazakamba wazalema. Wasinza lema paliwe. We've come a long way.
Yes.
And Kukusi ya nowhere. I'll be with you back in far. Singa Kusi ya no. Masi ya wa gamu. Masi ya wa nozo. Masi ya wazale mwewe. Wasiye vakambe. People are there to talk. Ngaba wazakamba wazalema. Nasinza lema paliwe. We've come a long way.
Yes.
And Kukusi ya nowhere. I'll be with you back in far. Singa Kusi ya no. Wasi ya wa gamu. Wasi ya wa nozo. Wasi ya wazale mwewe.
Rock Pop Music.